Eduwalire kuru yumbe, liyumbe Regional Referral Hospital, ngabayambi wako Ministry of Obulamu. Batongoze kifeche nja ulenyo, ekitusibwa abalwadde abataawa mudwaliro lino. Okuzimbe kifo kino kwa uemense, obukadde bwa shilingi za Uganda 36 nga zino bazije mu Uganda Health Activity nga beyambisa ne bayambibwako ensimbi endala okuva mu ddwaliro lino. Dr. Mike Mwanga, omumyuka wa komisona mu ministry eno, agamba nti kifo kino okusinga kigenda kuyambako okwekenneenya endwadde ezibalukawo mu kitundu kino ate n'okuzitangira okusaasaanira mu bitundu ebirala.
The staff in here will be sitting down to see how data is coming in from the district. They will be analyzing that data and seeing whether the threshold is being crossed or not. They will also be listening to alerts. People will be calling in and verifying those alerts to see whether some of these could be events that need to be investigated further.